isfani zikishika zinawachilia. Isfani ziki niko na zamadi when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't. Niko na zamadi when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't judge. I'm back on my shit, see back shit. Tuko na beef na goat, 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 ni black shit. Shout out to wale wana bidia notes. Niggas wako salty kama bibia lose. Ezo cheni na dimanga kama game ya gorna. Wana claim wana nimanga, lies what for? Leo na kwekerea kama tipo ya shamba. Na ukali kiti kama tiko ya baba. Pesa ni wash wash, nimeleta nizioshe. Na 4M kwa club kila demu ka Beyonce.
Yani mna believe Ruto ata soto wa Kenya.
I told D, tuwezi soka tena. Ukifika fourth floor, please I'm Mr. King. Mwambio na kama kwa Mr. King. Mapanga le ama kiss paki. Kamna bitch yako kama yope kiss paki.
Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't. Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't.
Wana nita Madiba, wengine Mandela. Napika nkiwa nimeshiba, nakula nkiwa nanja. Vile unakunywa muzinga, na metoka tukuza. Si wote tuna mashida, mvile saku metangaza. Washa kingdom, ingi ya zone, na kupea shit. Lumumba hawezi PLO. Bado rende ni wrong, batu de bon. Anadhani anani play, seizo mina play along. Nakunya mazia, sabu next, utalia. Unadhani anakusmamia, kumbe anakukanyagia. Unawezo atangazia, skadi ya kukusalimia. Ni woga wanatuzia, sinawezo anunulia. Mini kafupi lakini mwaka mtol na do. Nishara bitin na bado sija call rabo. Remember the thing, ata kama mini mego. Mimi nazitinga brother meshila kizi flow.
Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't. Niko na zamadi when it chome. Please I don't judge when it come. Please I don't judge when it come. Please I don't.
Isfani zikishika zinawachilia. Isfani zikishika zinawachilia. Isfani zikishika zinawachilia.